wakanyanga mpwa kusinga myaka tozole yanga mpwa kusinga waka bevinash batman sengamba
pano muliro mbogwa kubocha zachitude mulelo pakancha echokulya chobajja kufuna ncha pano mbakede munga chancha we abazole ibogwa kubocha zachitude mulelo pakancha echokulya chobajja kufuna ncha pano mbakede munga chancha baneno bubakeleredde kubamva wano nga mbakomeredde katonda yabakolimidde atenze yampaniridde mwe mumusaba muyimiridde temusaba nfukamidde kati nze mwana musobedde mwefula abakabi nga tetemuli yadde ekigoma nakituddemu nanywedde towakana n'ebyokulya nalidde kati gwanzole yeero owedde bayaye mujja bangi naye sibadidde temuva wala manyiyo gye muvudde kuba menya newobeera mulwadde bigambo nina bingi kati mundidde kambikomye nawo kuba sirina budde pano muliro bogwa kubocha zachitudde mulelo pakancha echokulya chobajja kufuna ncha pano mbakedde munga chancha we abazole ibogwa kubocha zachitudde mulelo pakancha echokulya chobajja kufuna ncha pano mbakedde munga chancha katonda namusabe sala nemutuukako yanyambye nekikuba mwana nekikwatayo babadde banzole ebigambo bibaweddeko katonda musaba ajja kukuwa ekyetaago kyo respect elders abakusingako abantu abakulu newataba muzeeyiwo bawe ekitiibwa kuba mwana bakusookawo bebamanye byaliwo nga gwe tonabeerawo muuza azole yakati kikyoliko bakukyoliko kati kola ekiddako kimanyi bajja kukubuuza mbunani aliko bagambe heavynash kati yaliko akuyitako woolinova ne ku byoliko heavynash badman kati zaaliko pano muliro bogwa kubocha zachitudde mulelo pakancha echokulya chobajja kufuna ncha pano mbakedde munga chancha we abazole ibogwa kubocha zachitudde mulelo pakancha echokulya chobajja kufuna ncha pano mbakedde munga chancha okusubiza ndagaano otatukiriza tekuba musango kino kibadde kizula ku bwongo tetukiriza sirina musango azole yagweva mulyango tokana nja kukumenya omugongo ate mba sirina musango sikozesa manyi nze nkozesa bwongo tabuka njagula simanyingo